Cause it's on.
It's a Big Thinking Records.
In this summer, don't know how.
Cause I want, yeah. Whoa. Cause I touch. Legan kwebele pole kanto ndolo lefyoze nshakufisepo. Chochita filanka libe vya kunjane kale osobu shikupa mpepo. Nikutila nshaba sana nshakwata value. Aya ema shiwi yangebe do mute mweko wante ati.
Now I know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda kwa munda winangu. Wamupasa mutima wakia pasa winangu. I believe that love is not fair. I've come to know that love is not fair. Muka gonda mundu na yevya konunda winangu. Mumu pasa na yevya pasa winangu. I believe that love is not fair.
Pasa ule muneo ama ni samala. Koma nika kumboka kuchito sinima yenda kunyumba. I don't know why love is so. Nilina mama nilina gelo kumbali. Nimu kondeseza ni uni mamu basa fonse. Nekuzo kela nyumba no sapota family yake. Wow, mukazi wanga avutika na bana adanda ula chila filiosi.
Now I know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda konunda winangu.
Wamupasa mutima wakia pasa winangu.
I believe that love is not fair. I come to know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda konunda winangu. Pasa na yenda pasa winangu. I believe that love is not fair.
Ule na mwamuna wakole mekese kapa nyumba. Ama kukwanisa konsa makupasa. Ana manga manyumba, ana gula mabimba. I don't know why
chikondi chako wapasa kajen boy.
Uli na mwamuna asebenza kubanki. Niwamushe mutima niye sunga na familia. Watenga chikondi chake wakabanisa. Wakabanisa.
Yeah, why? Now I know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda konunda winangu.
Wamupasa mutima wakia pasa winangu.
I believe that love is not fair. I come to know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda konunda winangu.
Wamupasa na yenda pasa winangu.
I believe that love is not fair. Now I know that love is not fair. Ukakonja mtu na yenda konunda winangu.
Wamupasa mutima wakia pasa winangu.
I believe that love is not fair.
I come to know that love is not fair.
Ukakonja mtu na yenda konunda winangu.
Pasa na yenda pasa winangu.
I believe that life is not fair.
Midnight Kasawane. Yeah. Big Thinking Records.
Chakini kundeke.
Ay. Nani wadongo la song.
Kasa Touch.
Mr. Classic.